na 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 na.
Yeah, Shula boy. Yeah. She love it when I put it down. She say she don't want nobody, nobody. Alright, I now for Isikira. Oh, she say yes, go daddy, go daddy. Ha-ha. Kwanza mtoto anaka cutie festival. Nambari yo chumba ntaipeleka kwao. Kwanza staki atawe kwenye mitandao. Mtoto no kiss, so slay, yo ndo mama lao. I love her. Mtoto na mship ship bana. Ilugusa sayo minyama nyama. Naka mwili kangu ila ndo tunaendana. Pole yenu mnosubiri tachana. Uyo mtoto mina mpenda mpaka basi. Simu zake sasa baby when you coming back. Hapo na bidi nende kibati. Mana mtoto anataka mikasi.
Nikupe mapenzi, the first thing you said to me. I look in his eyes, hell yeah, I am in. He a king, treats me like a queen. Peleka, peleka, ni moto anaweka. Na kwake mefika, ain't touching nobody. Knows every piece of my body. Ananeka on his corner, ananbeba, ananbeba. Ni fresh, wana tuona. Ananipenda, nampenda pia, he takes care of me. Tulit nanuashia, gangsta chick. Gangsta love, nampatia. So no questions akuna, moyona nankuna. Nobody.
Nobody,
yeah. Nobody, nobody. Hakuna mambo za uchawi, no chale. We ungare, jo ulale. Jo kwa mchapa kazi ni kumare. No worry, nilichapa sorry. Niku matawe za juu ni mibai ngori. Pasi niki pasi wasi nafunga magori. Tunalea ubori, si mamtori. Minakula asiri ya native, body niko active. Yani kama wake up calling. Kuna fare na nyapilia sukari yane. Wivu ndo naleta mandugu tukami ane. Tusigonge ane, tombe ane. Tombe mpakele kapu wa achane. Tutembe wakitufoto wa si mame. Embu tuende tuache kunyuma wa gombane. No, no,
nobody,
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 nobody. No, nobody.
Nobody, oh,
yo,
yo, yo, yo.
No.
Nobody, oh, yo, 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 yo.
Alright,
baby, nobody.
Yeah, nikiambiwa nedithia story yangu ya mapenzi itanza na wewe,
yeah.
Kwa maana kama mwingine hakuna,
true.
Na mwomba Mungu akutunze kwa ajili yangu daima milele,
yeah.
Za kwako zote mali nazochuma sochuna. Kwa kifupi unantosha, Swaz kuso ex wangu kantoka. Kutona niombea kama mwamposa. Nando sababu ya kukungangania unankosha. Kama kuzama tumezama wote kina cha mita tisini,
yeah.
Ikiwezekana sana nife mimi. Mahaba give squeezy ni machache. Sipiatu menipa
nini.
Na mambo yetu ni ya chini kuchini. Nikikauliza unaisi tuneza kwa chana. Utasikia no daddy,
no.
Nitake nini ze your hot body. Wanga wakosi watatuzushia. Ila wetambua na kupenda. Na hakuna te kupenda kuliko mimi. Mindoma na nobody.
Nobody, oh.